Yeah, it's another one. BUJ familia. Kama vipi matelo na mitaji.
Yelele, 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 mama, yelele, 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 mama, yelele, 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 mama, yelele, yelele.
Ilikuwa nasaka, napata, nawaka Waka nita DDO, daily drinking officer Ijilika inawa, ibilisi kaniteka Maisha ni kupagawa, wazazi kuwatenga Marafiki kuwanena, kajitosa kwa anasa Sasa minalia, wababa ninarudi Nimechoka na maisha yako koka kila mara Napanda juu ya mti, kama Zakayo Baba nione, kama Zakayo
Mtaji na Mola amekupa maisha kuhifadhi. Rabana anakupenda wewe kimsaka kwa haki boss utapata yeye. Unatatu na tatu na tata unateta nini? Umesaka 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 wapi? Brother do cut down nikushow huyu ni yule Mola ukimpata huta lose. Damu yake inapenya kupenya tangu mwanzo hadi mwisho wada hari inapenya. Hey, damu yake inapenya kupenya tangu mwanzo hadi mwisho wada hari inapenya.
Kama vipi Marcelo na
trying to ignore the truth once again luminous in a studio booth speaking some sense to you before you lose your truth
you better stop thinking wisely before you shoot
cancer life is not fun I will cut it from the roots I'm not afraid that you're in your Timberland boots this is a new season watch where you put your foot well again